Bursi.
Oh I, oh I, baby baby, baby baby, baby baby, my darling, baby baby, baby baby, baby baby, my darling.
Nikikumbuka zama za kale,
nikikumbuka zama za kale,
vile tulitesekanga,
vile tulitesekanga,
kwani tulikuwa na shida ya kulala na kukula. Oh ai ai, oh, lakini naomba Mola,
lakini naomba Mola,
ametutoa mbali,
ametutoa mbali,
akatuweka karibu, anatuonyesha njia. Oh ai ai, oh, mimi ninakupenda,
mimi ninakupenda,
wewe ndio kipenzi, ai kipenzi changu cha roho,
kipenzi changu cha roho, my darling.
Oh ai ai,
oh ai
ai, oh, ai,
ai. Oh, ai, baby, ai. Baby, baby baby, baby baby, my darling, baby baby, baby baby, baby baby, my darling.
Tulitoka ngambali,
tulitoka ngambali,
tukaenda ngambali,
tukaenda ngambali,
naye Mungu akatuona, katuonyesha njia safi. Oh ai ai, wewe ndio mama safi,
wewe ndio mama safi,
mama safi wa roho yangu,
mama safi wa roho yangu,
tena pia shingo langu, my darling. Oh ai ai,
oh, ai, ai.
Siwe kama wale shiko,
siwe kama wale shiko,
wanatembea na kijiko,
wanatembea na kijiko,
wakira ni kiuno ndio msingi ya kuomba msosi. Oh ai ai, domo yako ni nyororo,
domo wako ni nyororo,
yole pia za kihindi,
yole pia za kihindi,
haithi nayo ya mzungu, unapendeza, pendeza na upendo.
My darling,
my darling,
my darling,
my darling,
my darling,
my darling,
ai,
oh, ai, baby, ai. Baby, 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 my darling,
my darling,
baby, 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 baby,
baby,
baby, baby, my darling.
Wale wanatuchekanga,
wale wanatuchekanga,
wale wanatusemanga,
wale wanatusemanga,
wakisema tutafika, tumefika, my darling,
my darling.
Oh ai ai, penzi letu ni tamu, ai, wacha mimi nijivunie,
nijivunie,
wanumenipa mtoto mzuri, kijana. Oh ai ai,
oh ai ai, oh ai ai.
Godfrey,
my darling, ai my baby, ai my baby, ai my baby, my darling, ai my baby, ai my baby, ai my darling, my baby. Now chase, ah, domolo, domolo, chase, domolo, domolo, chase, domolo, ai my darling, ai ai, domolo, domolo, mam, domolo, domolo, ai domolo, ai my darling. Now chase, dipala, dipala, mam, dipala, dipala, mam, dipala, ai my darling. Now chase, angala, angala, mam, angala, angala, mam, angala, ay, my darling, my baby, ay, my baby, ay, 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 my darling, my baby, my baby, my baby, ay, ay, my darling.
Godfrey, Salamiaka Skills, akiwa ndani ya Skype Production. Omonai. Godfrey.